Good afternoon.
Habari za jioni kila mtu mmoja wenu.
How are you?
Vipi ninyi?
Okay.
Sawa.
Today, this afternoon, I changed my subject a little bit.
Leo nimebadilisha basi subject yangu kidogo.
So we no more read Luke chapter 15.
Hatutasoma tena Luka mlango wa 15.
Okay?
Sawa.
Now we'll read Acts chapter 10.
Sasa tuwasoma Matendo ya Mitume mlango wa 10.
So please open Acts chapter 10.
Tafadhali fungueni kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Please open Acts chapter 10.
Tafadhali fungueni kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Okay, are you ready?
Je, mko tayari?
Okay, I'll read from verse 1.
Ndasoma kuanzia mstari wa kwanza.
There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band.
Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia.
A devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always.
Mtu mtauwa mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote, na alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima.
He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius.
Akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio.
And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayer and thy alms are come up for a memorial before God.
Kamtazama sana kaogopa kasema kuna nini Bwana? Kamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu.
And now send men to Joppa and call for one Simon whose surname is Peter.
Sasa basi peleka watu Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro.
He lodges with one Simon a tanner whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou hast to do.
Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni mtengenezaji wa ngozi ambaye nyumba yake iko pwani atakwambia yakupasayo kutenda.
And when the angel which spoke unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and the devout soldier of them that waited on him continually.
Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Cornelio akawaita wawili wa katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja mtu mtauwa katika wale waliohudumia waliomhudumia daima.
And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
Na alipokwisha kuwaeleza mambo yote akawatuma kwenda Yafa.
On the morrow as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour.
Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba yapata saa sita ya mchana.
And he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance.
Akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa roho yake ikazimia.
And so heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth.
Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake na hata inchi.
Wherein were all manners of four-footed beasts of the earth and wild beasts and creeping things and fowls of the air.
Ambaye ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani.
And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat.
Kisha sauti ikamjia kusema, Ondoka Petro uchinje ule.
But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean.
Lakini Petro akasema, Hasha Bwana, kwa maana sija kula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.
And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.
Sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, Vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi.
This was done thrice and the vessel was received up again into heaven.
Jambo hili litendeka mara tatu kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni.
This morning we talked about or prodigal son.
Subuhi ya leo tunaongea kuhusu mwana mpotevu.
Do you remember?
Je, mnakumbuka?
We compare the house, the father's house and the pig pen.
Tulinganisha nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
The father's house, there's nothing the son have to do.
Ya, katika nyumba ya baba kuna lolote la mwana kulifanya.
Father does everything with his word.
Baba anafanya kila jambo kwa neno lake.
And there's everything the son need.
Na kuna kila kitu ambacho mwana anakihitaji hapo
nyumbani. In father's house he was able to be fed.
Katika nyumba ya baba aliweza kunenepa.
In father's house he was able to be happy.
Katika nyumba ya baba aliweza kuwa na furaha.
In father's house he can have hope.
Katika nyumba ya baba anaweza kuwa na matumaini.
In father's house he can have joy.
Katika nyumba ya baba anaweza kuwa na furaha.
In father's house he can cleanse.
Katika nyumba ya baba anaweza kutakasika.
In father's house he can justify.
Katika nyumba ya baba anaweza kuridhika.
But on the other side,
lakini kwa upande mwingine,
the pig pen,
katika nyumba ya nguruwe,
the prodigal son has to do everything.
Mwana mpotevu ndiye lazima afanye kila kitu.
He has to make the living.
Lazima ajishughulisha pate chakula.
He has to feed the swine.
Lazima walishe nguruwe.
He has to feed himself.
Lazima ajilishe yeye mwenyewe.
There's no joy.
Lazima atafute kila kitu.
There's no happiness.
Hakuna furaha, hakuna kuridhika
huko. There's no cleansing.
Hakuna kutakasika huko.
And that's the difference between father's house and then the pig pen.
Hii ni tofauti kati ya nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
Now, because I'm not saying that you are living with the pigs.
Sisemi ya kwamba waishi pamoja na nguruwe.
But many people, while you are doing something with your own,
lakini watu wengi mnapofanya mambo fulani kivyenu
ninyi wenyewe, when you try to solve the problem,
unapojaribu kutatua shida zako,
when you try to bring the happiness,
unapojaribu kujiletea furaha mwenyewe,
when you try to clean yourself,
unapojaribu kujisafisha wewe mwenyewe,
everything that you try is a pig pen.
Unalojaribu kulifanya mwenyewe, hiyo ni nyumba ya nguruwe.
This one we talked about yesterday.
Tuliongea jambo hilo siku ya jana.
Pig pen,
nyumba ya nguruwe.
You never be cleansed.
Hapo uwezi ukawa msafi kamwe.
But thankfully,
lakini la kushukuru,
this son,
huyu mwana,
move his step,
alinyanyua hatua zake,
and went to his father's house,
akaenda katika nyumba ya babake,
and he finally met his father.
Na mwisho alikutana na babake.
We were able to see that father cleansed him.
Tuliweza kuona jinsi vile baba alimtakasa.
And he was able to live glorious and happy life.
Aliweza kuishi maisha matukufu, maisha ya furaha.
Today, even though I changed my subject a little bit,
leo ingawa nimebadilisha tu kiini changu kidogo,
my sermon will be continued from this morning.
Lakini basi mahubiri yangu yanaendelea kama tulivyoacha asubuhi.
You know, in Thailand, there's a country called Thailand. I have a friend whose name is John.
Na rafiki huko ambaye jina lake ni Yohana.
Now he's an elder.
Sasa yeye ni mzee wa kanisa.
Elder of a church in Thailand.
Yeah, mzee wa kanisa la kanisa liko Thailand.
But before he was just regular brother.
Lakini mbeleni alikuwa tu ndugu wa kawaida.
But actually he's not a Thai, but he's a Canadian.
Yeye si mtu kutoka nchi ya Thailand, yeye ni mtu anatoka katika nchi ya Canada.
One day I met him and I was able to hear his story.
Siku moja nikakutana naye nikasikia hadithi yake.
You know, he graduated college.
Alifuzu katika chuo kikuu.
Now he got a job.
Sasa kapata kazi.
And he seemed to have a bright future.
Ni kama alikuwa tu siku za baadaye nzuri kabisa.
Now I'm graduated, finished my college.
Sasa nimefuzu, nimemaliza chuo kikuu.
Now I'm going into the society.
Sasa nimeingia katika jamii ya watu.
Oh, now I have a job.
Nitapata kazi.
And my future is very bright.
Siku zangu za baadaye ni nzuri kabisa.
He was so happy.
Alikuwa na furaha mno.
And then, you know, one time there was a party at his friend's house.
Mmoja kulikuwa na karamu katika nyumba ya rafiki yake.
So he attended party.
Yeye akahudhuria karamu hiyo.
Along with his younger sister.
Akiwa na ndugu wake dadake mdogo.
I don't know about Kenyan.
Sijui kuhusu hapa Kenya.
But American or Canadian.
Lakini katika nchi ya Amerika ama ya Canada.
When they go to party, they drink alcohol.
Mnapoenda katika karamu fulani mnakunywa pombe.
How about Kenyans?
Hapa Kenya je?
Do you do the same thing?
Ndio mnafanya mambo kama hayo pia?
Yes, right?
Ndio, sio.
Yeah, so in friend's house.
Katika nyumba ya rafiki yake.
Oh, yes, enjoy the party.
Eh, tukafurahie karamu yetu.
Yeah, let's dance.
Acha tucheze.
Let's eat.
Acha tule.
Oh, let's drink alcohol.
Acha tunywe pombe.
Oh, feel so good.
Anahisi vizuri.
So, you know, he enjoyed the party very much.
Akafurahia hiyo karamu vizuri.
And then finally party is over.
Na mwishowe karamu ikaisha.
And he had to come back to his house.
Kabidi arudi nyumbani kwake.
His younger sister was a bit worried.
Dadake mdogo alikuwa na wasiwasi.
Brother.
Eh, ndugu.
Do you think you can drive?
Je, unaonaje? Unaweza kuendesha
gari kweli? Of course.
Yeah, naam.
Do I look like a drunk?
Je, unaonekana nimelewa?
You know the special characteristic about the people who are drunk?
Mnajua tabia ya watu walevi.
Have you ever seen those people?
Shawahi kuona watu kama hao?
No, they say they're never drunk.
Wanasema kwamba hawajalewa kamwe.
Is it correct?
Je, ni ukweli?
They're like so drunk, they can't even walk, but, oh no, no, I'm not drunk. That's what they say all the time. So
I
asked this John, hey brother, are you okay? Oh, I don't worry about
it.
I look like drunk, right, but I'm not drunk. I know everything. I'm fine. I can drive. So his sister was sitting next to him, and he was driving, but he was very drunk and he was very tired. So while he was driving, his eyes kept on shutting down. Oh, I have to wake up. Oh, why am I so sleepy? Of course he's sleepy. He's drunk and he danced. Right? Oh, I have to wake up. Oh. And then he fell in a sleep. Momentarily. And then all of a sudden, he heard the
boo sound.
It was the honk from the car coming from opposite side. He doesn't quite remember how the things happened. But he saw the big lights coming toward him. And he heard the big like honk. And then from then on, he doesn't remember anything. I don't know how many days will pass. But one day he opened eyes. Oh, where am I? And around him, there's a doctor,
kuna daktari,
a nurse,
kuna nurse,
and his parents.
Na wazazi wake.
John,
hey, Johanna,
are you okay?
Je, uko sawa?
Oh. What's going on?
Mambo gani haya?
What's happening to me?
Mambo gani haya?
John, you don't remember?
Johanna, je ukumbuki?
No.
La, la.
John.
Johanna.
You had an accident.
Ulikuwa na ajari.
Big accident.
Ajari kubwa.
You almost killed yourself.
Ulikuwa karibu kujiua mwenyewe.
But you're very lucky.
Lakini umebahatika.
You saved your life.
Maisha yako yalinusurika.
Oh, really?
Oh, kweli?
John, you're drunk.
Johanna umelewa.
You're not supposed to drive.
Wakati umelewa ustahili kuendesha gari.
Almost killed yourself.
Karibu ujiwe mwenyewe.
Okay.
Oh, sawa.
Oh, that's what happened.
Mambo haya yalitendeka.
But all of a sudden,
lakini kighafla,
John remember his sister.
Johanna akamkumbuka dadake mdogo.
What about my sister?
Dadangu je.
Where is she?
Ako wapi?
What happened to her?
Mambo gani?
He can see the shadow of his parents.
Aliona uso wa wazazi wake.
No.
La.
No.
La.
The parents said.
Wazazi wakamwambia.
John.
Johanna.
We lost her.
Tulimpoteza.
No.
La.
No, because of the accident.
Kwa sababu ya ajari.
John was able to survive.
Johanna aliweza kuishi.
But his sister.
Lakini dadake.
Died.
Alikufa hapo hapo.
No.
La.
No, this is all my fault. Oh, I killed my sister. John.
Johanna.
That's not true. It was accident. No, I killed my sister. My sister, I killed her. No, John, it was accident. I'm a murderer. I killed my sister. I never be forgiven. From then on, John was so sad. Because he felt he killed his sister. Oh, I shouldn't have tried. You know, have you ever had that kind of experience? When something bad things happen, then you regret, right? Oh, I should have gone to to the party.
Singeenda katika hiyo karamu.
I should have drunk.
Singelewa.
I should have took my sister.
Singechukua dadangu.
I should have drove.
Singeendesha gari.
Oh, if I can,
yes,
go back.
Siwezi kusamehewa.
Oh Lord, please help me.
Bwana nisaidie.
I cannot let her go.
Siwezi kumwachilia aende.
I killed my sister.
Nimemua dadangu.
After he discharged from the hospital.
Yeah, baada ya kuachiliwa kutoka hospitali.
John will stay in his room.
Yeah, baada atakaa katika chumba mwake.
Condemning himself.
Anajihukumu mwenyewe.
John, open the door.
Yohana fungua mlango.
Leave me alone.
Mniache mwenyewe.
I don't want to talk to anybody.
Sitaki niongee na mtu.
John, we already lost your sister.
Yohana tumeshampoteza dadako tayari.
We don't want to lose you.
Hatutaki tukupoteze pia.
Come and open the door.
Fungua mlango.
No, no.
La la.
I killed my sister.
Nimemua dadangu mdogo.
I'll never be forgiven.
Siwezi kusamehewa kamwe.
No, John was very sad.
Yohana alihuzunika.
John was condemning himself.
Alikuwa anajihukumu yeye mwenyewe.
While he was staying in his house.
Alipokuwa anakaa nyumbani kwake.
All the thoughts came to his heart.
Mawazo yote akaja ndani ya moyo wake.
You're a murderer.
Wewe muuaji.
You're evil.
Wewe mwovu.
You killed your sister.
Ulimuua dadako.
No, even though he tried to forget.
Ingawa alijaribu kusahau.
Always he had a thought in his heart.
Kila wakati alikuwa na mawazo ndani ya moyo
wake. No, no, no.
La la la, haiwezekani.
He could not stay there anymore.
Hangeweza kuendelea kukaa huko tena.
He packed his bag.
Yari buweka vitu
vyake pamoja.
Yohana unaenda wapi?
Mom, I'm sorry.
Nasamahani.
I feel like I'm going to go crazy.
Yani kana kwamba nitakuwa wazimu.
I can't stay like this anymore.
Siwezi kuendelea kuishi namna hivi tena.
Please just let me go.
Eh, mniache tu niende.
Just let me go.
Mniache tu niende.
He left his house.
Akatoka nyumbani kwake.
And he went to another country.
Akaenda katika nchi nyingine.
Sometime,
muda mwingine baadaye.
When he was busy,
alipokuwa na shughuli.
Momentarily, he can forget about his sister. But at the end of the day,
lakini baada ya siku,
when he lying on the bed,
wakati amelala kitandani mwake,
he remembers this.
Alikuwa anamkumbuka dadake baada.
Oh, I killed my sister.
Nalimuua dadangu.
Oh, you are a murderer.
Wewe ni muuaji.
How can you kill your sister?
Unawezaje kumuua dadako?
John couldn't take it anymore.
Yohana hangevumilia.
You know, he moved to another city,
akaumia katika mji mwingine,
another country,
katika nchi nyingine.
He became like a bag of bones,
akawa mtu mbaya kama na tanga tanga.
And then finally,
mwishowe,
he came to Thailand,
akafika Thailand,
and he met a lady,
akakutana na msichana.
Maybe they like each other,
labda walipendana,
and they fall in love each other,
wakaanza kupendana.
John says to this lady,
Yohana kamambea huyo ma huyo msichana,
will you marry me?
Je, wataka tuoane?
You know, when I stay with you, I feel comfortable.
Nikikana wewe nahisi faraja.
I think I'm in love with you.
Nadhani ya kwamba tunapendana.
You know what the lady said?
Unajua huyo dada alimwambia namna gani?
Oh, sure.
Oh, hakika.
But
lakini
before you get married,
kabla hatujaoana,
you have to get a permission from my pastor.
Lazima upate ruhusa ya mchungaji wangu.
What?
Nini?
Why do I need permission?
Mbona nipate ruhusa ya mchungaji wako?
No, this is how it works.
Ah, iko hivi kwetu.
So if I want to get married, you have to get a permission from my pastor.
Kama nataka kuolewa lazima nipate ruhusa kwa mchungaji wangu.
Well, it doesn't make sense.
Lakini haina maana.
Just go meet my pastor.
Hey, enda tu ukutane na mchungaji wangu.
You know who the pastor is?
Unajua mchungaji ni nani?
That's one of our missionary in Thailand.
Mmoja wa missionary wetu wako katika nchi ya Thailand.
So John went to the pastor.
Hivyo Yohana akamwendea mchungaji.
And they sat down.
Wakakaa chini.
I love that lady.
Oh, nilikutana na msichana na nampenda.
I don't know why.
Sijui ni kwa nini.
But can I marry her?
Lakini je, ninaweza kumuoa?
A pastor said, oh, sure.
Naweza kumwambia hakika.
But you have to talk to me.
Lakini lazima uongee na mimi.
Okay.
Sawa.
And then this pastor,
huyu mchungaji,
started to preach the gospel.
Akaanza kumhubiria injili.
You know?
Najua
2000 years ago,
miaka 2000 iliyopita,
she just came to this world.
Alikuja hapa duniani.
And he took all your sins away.
Akachukua dhambi zako zote.
Do you understand?
Je, unaelewa?
Oh, yes, yes.
Naam, naelewa.
It's very simple, I understand.
Ni rahisi naelewa.
Okay.
Basi.
If Jesus took your sins away,
kama Yesu alichukua dhambi zako,
do you have sin or
je,
not?
Je, una dhambi au la?
Sin?
Dhambi?
Oh, I have sin.
Nina dhambi.
I was big sin.
Ninayo dhambi kubwa.
Yeah, I know you have sin, right?
Na najua una dhambi, sivyo?
Let's say this is a sin.
Hebu tuone kama hii ni tuseme kwamba hii ni dhambi.
And Jesus took your sin.
Na Yesu amechukua dhambi yako.
Right?
Sivyo?
Do you have sin?
Je, una dhambi?
Yes.
Ndio.
I have a big sin.
Na dhambi kubwa.
Oh, pastor, no matter how much he explained,
mchungaji alijaribu namna gani kwake.
His answer was same.
Majibu yake alikuwa tu ni yale yale.
He came to Korea.
Akaja nchini Korea.
He fellowshiped many different pastors.
Akashiriki na wachungaji wengi wengi tofauti.
Many different pastors tried to preach the gospel to him.
Wachungaji wengi walijaribu kumhubiria injili.
2000 years ago,
miaka 2000 iliyopita,
Jesus carried all your sins away.
Yesu alibeba dhambi zako zote.
Do you understand?
Je, unaelewa?
Let's say this is your sin.
Hebu fikiria kwamba hii ni dhambi yako.
Okay.
Sawa.
So where is notebook?
Yeah, basi kitabu iko wapi?
Oh, I have notebook.
Mimi naye hii karatasi kitabu.
Jesus took it.
Yesu ameichukua.
Where is notebook?
Basi kitabu hiki kiko wapi?
You.
Wewe.
That's right.
Ni kweli.
Where is the sin?
Dhambi yako iko wapi?
I have sin in my heart.
Dhambi ndani ya moyo wangu.
No matter how much pastor tried to preach the gospel.
Haijalishi wachungaji walijaribu kumhubiria injili kiasi gani.
So every pastor gave up.
Kila mchungaji alimwachilia kaka tatu.
Oh, that man is
huyo munu, huyo mtu siwezi.
I'm keeping up.
Nimeachana naye.
So everyone gave up on him.
Kila mtu aliachana na yeye.
So no matter how much we preach the gospel.
Haijalishi tumhubiria injili kiasi gani.
His answer is always same.
Jibu lake lilikuwa kila wakati lile lile sawa.
Yes.
Ndio.
I've seen.
Nina dhambi.
I've seen.
Nina dhambi.
You know, so he did not receive salvation. So he was planning to go back to Thailand. And in Seoul, he was waiting to go to the airport. But you know what? God works so amazingly. Do you know what happened? Do you know? Do you want
to
hear? Yeah. I'll tell you. He was sitting and he was waiting to go to airport. By accident,
a
missionary from China was walked by and they started to have a conversation. You know what this China pastor, a missionary from China said? He started to give his testimony. And you know, when I was young, I was very, very poor. I never seen cookie in my life.
Cookies,
but this Chinese missionary,
missionary wa China,
when he was very young,
mtoto mdogo,
he was so poor he never had a cookie.
Maskini, cookies wakati
but
ule.
One day when he came home,
lakini siku moja alipokuja nyumbani,
he saw a cookie.
Akaona cookie.
Wow!
Wow!
That's the cookie.
Ndio cookie.
Oh, I want to eat.
Nataka nikule.
He went to eat.
Alitaka kula.
But he remembered younger brother.
Lakini akamkumbuka ndugu yake mdogo.
Oh yeah, I want to give to my younger brother.
Nataka nipatie huyu ndugu wangu mdogo.
So after he met younger brother, he called him.
Baada ya kumuona ndugu yake mdogo akamuita.
Hey, come here, come here.
Kuja hapa, kuja hapa.
Have you seen the cookie?
Ushawahi kuona cookie?
Younger brother said, no.
Nala.
Do you want a cookie?
Nataka kula cookie.
Yes, yes, yes.
Ndio, ndio, ndio.
I'll give you. So eat it here.
Kula hapa.
If you take it outside, then other people are going
to
take yours. So don't go anywhere, just eat here. So he opened the cookie.
Smells
really good, right?
Hey, harufu ni nzuri, sivyo?
Brother, you're not eating? No, it's okay. You eat everything.
Wewe utakula, ni sawa. Wewe kula tu kila kitu.
So the younger brother ate all the cookies.
Huyo ndugu akakula hii cookie yote.
You know, that night,
usiku huo,
younger brother died.
Huyo ndugu mdogo alikufa.
Know why?
Unajua ni kwa nini?
Because he wasn't cookie.
Kwa sababu haikuwa cookie.
It was soap.
Ilikuwa ni sabuni.
You're not supposed to laugh.
I'm sorry to check.
Okay?
Sawa.
This is a sad story.
Hii ni hadithi ya kuhuzunisha.
You're supposed to cry.
Unastahili kulia.
This is really, really sad story.
Hadithi ya huzuni.
Why are you laughing?
Mbona mwacheka?
You know, it was soap.
Alikuwa ni sabuni amempea.
They were so poor.
Walikuwa ni maskini.
They have never seen cookie nor soap.
Haja kuona cookie hata hawezi kutofautisha na sabuni.
Just because it's square and it's in the cover.
Kwa sababu tu ina pembe nne na imefunikwa.
So he thought it was cookie.
Alidhani kwamba hiyo ni cookie.
So he fed him everything.
Akampatia hiyo yote.
But at the time they have no hospital, no emergency, no ambulance.
Hospitali sema wagonjwa mahututi ama gari ya wagonjwa.
저도 영국으로 다.
헤비 누구 누구 아카가.
You know that Chinese missionary.
우리 미션자리 그쪽에 차이나.
He started to talk about this.
아니 언제야 그 말 하요.
And so while he was listening.
나 이한 날이 보고 나서
That attracted his attention.
잠보리 카푸티야.
What? 니니? You killed your brother?
우리 모 누구 야구 누구?
Yes.
디오.
Yes.
디오.
So what happened?
Then
later, when I grew up, I met Jesus Christ. Okay, then what happened? You know, Jesus Christ was crucified on the cross. He cleansed all my sins away. I know. But you killed your brother. Yes. But the blood of Jesus Christ is so powerful. There is no sin that the blood of Jesus Christ cannot wash.
Dambi ambayo damu ya Yesu Kristo haiwezi kuosha.
Amen.
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 Yes.
Ndio.
You know what John said?
Unajua Samuel alisema namna gani?
Really?
Kweli?
Really?
Kweli?
Is it true?
Je, ni ukweli?
Really your sins are gone?
Je, dambi zako zimeoshwa?
Yes.
Ndio.
Yeah, I killed my brother.
Na nimua ndugu ndio.
Even though it was a mistake.
Ingawaje ilikuwa nimekosea.
I condemned myself all my life.
Nilijihukumu muda mrefu maishani mwangu.
I found out that Jesus was crucified on the cross.
Lakini nitambua kwamba Yesu alisulubiwa msalabani.
And he shed his precious blood.
Na kaimwaga damu yake ya thamani.
There is no sin whatsoever.
Hakuna dhambi yoyote ile.
The blood of Jesus Christ cannot wash.
Ambaye damu ya Yesu Kristo haiwezi kuosha.
I accept it in my heart.
And I'm
cleansed. John was shocked.
Yohana alipigwa na butwa.
Really?
Kweli?
I have a similar story.
Ani na hadithi kama hiyo hiyo.
Now he started to open his mouth.
Sasa kaanza kufungua mdomo wake pia.
It was excellent too.
Nilikuwa ni ajali pia.
I was drunk.
Nilikuwa nimelewa.
I don't even remember now.
Sikumbuka hata saa hizi.
But because I was drinking drive.
Lakini usawa nilikuwa na naendesha gari hadi nimelewa.
I accidentally killed my sister.
Kwa kiajari nilimuua dadangu.
Missionary.
Missionary.
Is this thing cannot be washed?
Je, hii dhambi inaweza kuoshwa?
Do you know what the missionary says?
Unajua missionary mwambia namna gani?
No, your sin can be washed.
La, dhambi yako haiwezi kuoshwa.
Do you think that he said that?
Je, unaonaje alimwambia namna hivyo?
No.
La.
You know what missionary said?
Unajua missionary mwambia namna
gani? Of course.
Naam ndio.
Sure.
Hakika.
There's no such a sin.
Hakuna dhambi yoyote ile.
Whether it's a big or small.
Iwe kubwa iwe ndogo.
Greater or not greater.
Iwe kuu ama si kuu.
That the blood of Jesus Christ.
Ambayo damu ya Yesu Kristo.
Cannot wash.
Haiwezi kuosha.
Amen.
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 Yes.
Ndio.
Yes.
Ndio.
That's the blood power of the blood of Jesus Christ.
Hizo nguvu za damu ya Yesu Kristo.
What washes your sin?
Ni kitu gani kinaosha dhambi?
Blood of Jesus Christ.
Damn Jesus Christ.
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. It's not your effort that washes your sin.
Yeah, basi damu ya Yesu Kristo imeosha dhambi zenu.
It's not your good work that washes your sin.
Je, ni kazi zako zinaosha dhambi zako?
It's not your zeal that washes your sin.
Si bidii zako zinaosha dhambi zako.
But blood.
Bali damu.
The blood of Jesus Christ.
Damu ya Yesu Kristo.
Any sin you name it.
Now, dhambi yoyote ile uhitaji.
What kind of sin you commit?
Haitaji ni dhambi
unaitenda gani? Sin you have committed.
Dhambi kubwa kiasi gani umeitenda wewe?
How many sin you commit?
Haijalishi ni dhambi nyingi kiasi gani umetenda.
There is no such a sin the blood of Jesus cannot wash.
Hakuna dhambi ambayo damu ya Yesu Kristo haiwezi kuosha.
Amen.
Amen.
John finally believed it.
Yohana mwishowe aliamini injili.
Oh, I believe it.
Now sasa naamini.
Yeah, now I believe you.
Sasa naamini.
Missionary, are you sure?
Missionary, je una hakika?
Oh yeah.
Naam ndio.
Are you sure that Jesus cleansed your sin?
Je una hakika kwamba Yesu aliosha dhambi zako?
Of course.
Naam ndio.
100%.
Na asilimia.
John says yes.
Yes, akasema ndio.
Now I believe it too.
Sasa nimeamini pia.
I believe that Jesus Christ washed all my sins away.
Naamini kwamba Yesu ameosha dhambi zangu zote.
No, from then on.
Na kuanzia wakati huo.
John changed completely.
Yohana alibadilika kabisa.
They married inside of the church.
Walikutana wakaoana kanisani.
And they have kids.
Wanao watoto.
Now he works for the church.
Anafanya kazi kanisani.
And now he was ordained as a elder of the church.
Ashap chaguliwa kama mzee wa kanisa.
He's working for the Lord.
Anafanya kazi Bwana.
Working for the gospel.
Anafanya kazi kwa ajili ya Injili.
Working for the saints.
Akifanya kazi watakatifu.
Yes.
Naam.
You know, blood of Jesus Christ.
Damu ya Yesu Kristo.
It's not just regular blood.
Si damu tu ya kawaida.
But has so much power in it.
Inazo nguvu kuu ndani yake.
Is that right?
Je, ni ukweli?
Is that right?
Je, ni ukweli?
Is there any sin that are committed by human?
Je, kunayo dhambi ya mwanadamu yoyote yule?
That the blood of Jesus cannot wash.
Ambaye hawezi kuoshwa na damu ya Yesu Kristo.
No, right?
Hakuna, sivyo?
Yes.
Ndio.
I will tell you about the Acts chapter 10.
Tawambia kuhusu matendo ya mitume mlango wa 10 sasa.
Are you ready?
Je, mko tayari?
No, I love Acts chapter 10.
Ni hapa sasa katika.
Every time I go for the Bible crusade.
Kila ninapoenda katika crusade za Biblia.
I always talk about Acts chapter 10.
Kila wakati naongea kuhusu matendo ya mitume mlango wa 10.
I love this verse so much.
Napenda hili neno sana.
So I'm going to tell you now.
Sasa nataka niwaambie.
So you have to listen very carefully.
Lazima msikilize kwa makini.
All right?
Sawa.
Okay. In Acts chapter 10,
katika matendo ya mitume 10,
there's a two characters.
Kuna watu wawili ndani.
One,
mmoja
is a Peter,
ni Petero,
who is a disciple of Jesus Christ,
ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo,
and one of the apostles.
Mmoja wa mitume.
And then the other one,
mwingine
is Cornelius.
Ni Cornelio.
You know?
Mnajua?
You are Kenyans, right?
Ninyi ni wa Kenya. Mimi
Korean.
Ni Mkorea.
Right?
Sivyo?
This is how we distinguish people.
Jinsi hivyo ndivyo tunatofautisha watu.
Kenyan.
Wa Kenya.
Tanzanian.
Wa Tanzania.
Right?
Sivyo?
Korean.
Wa Korea.
American.
Wa America.
Japanese.
Wa Japani.
Chinese.
Wa China.
Right?
Sivyo?
This is how we differentiate, distinguish
each other. Hivyo ndivyo tunatofautisha watu kati yetu.
But you know, the Israel people.
Lakini wana wa Israeli.
Those Jews.
Hao Wayahudi.
Do you know how they distinguish people?
Unajua wanaotofautisha watu namna gani?
They have only two way.
Wana makabila mawili tu peke yake.
One is chosen people.
Mmoja ni wale waliochaguliwa.
Which is themselves.
Ambao ni wao wenyewe.
The other is Gentile.
Wengine ni watu wa Yudani.
Have you ever heard about that?
Mjasikia mambo kama hayo.
So they think that, oh, we are chosen people.
Wanafikira sisi watu tuliochaguliwa.
Oh, we are Jews.
Sisi ni Wayahudi.
And the rest of us is all Gentile.
Wengine wote ni watu wa mataifa.
So I'm Korean.
Mimi Mkorea.
But in Jews' eyes, I'm Gentile.
Lakini machoni pa Wayahudi, mimi ni Muyunani.
Pastor Wimana.
Huyu mchungaji Wimana.
He's Gentile too.
Ni Muyunani pia.
How about you guys?
Na ninyi je?
Yeah, you're Gentile, right?
Nanyi pia wa Yunani.
So that's how they differentiate the people.
Hivi ndivyo wanatofautisha watu.
So those Jewish people,
hawa Wayahudi,
those chosen people,
hawa watu waliochaguliwa,
they only deal with themselves.
Kila wakati tu wanajihusisha na wao wenyewe.
They talk among themselves.
Wanaongea tu kati yao peke yake.
And they will never eat with Gentiles.
Hawatakula pamoja na watu wa mataifa.
Because they think that a Gentile is dirty.
Kwa sababu wanafikiria kwamba wa Yunani ni najisi.
If I eat with Gentile, I get dirty too.
Nikikula na Muyunani nitanajisi.
I'm not supposed to eat with Gentiles.
Sistahili kula na mtu wa mataifa.
You know, that's the whole idea that they have.
Hayo ndio mawazo tu wako nayo.
You know, Jesus Christ,
Yesu Kristo,
he died on the cross.
Alikufa msalabani.
Like we said, he shed his blood.
Bila sema kwamba alimwaga damu yake.
Right?
Sivyo?
For only Jews, right?
Kwa ajili ya Wayahudi tu peke yao, sivyo?
Did he shed his blood for only chosen people?
Jari mwaga damu kwa ajili ya Wayahudi peke yao?
Yes or no?
Ndiyo au la.
If he died,
kama alikufa,
only chosen people,
kwa ajili ya hawa watu waliochaguliwa tu peke yao,
you don't have to stay here anymore.
Basi usitahili kuendelea kukaa hapa tena.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Yeah, but
lakini
Jesus Christ, he doesn't care chosen or Gentile.
Yes, tu achagui ni nani aliye Muyunani ama mtu aliyechaguliwa.
Jesus crucified on the whole people in the world.
Yesu alisulubiwa kwa ajili ya watu wote wa dunia.
Is that right?
Je, ni ukweli?
So, you know, the Acts chapter 10.
Unajua matendo ya mitume mlango wa 10.
Is a right not right after, but after the crucifixion of Jesus Christ.
Maandiko yanakuja baada ya kusulubiwa kwake Yesu Kristo.
And Jesus Christ, he resurrected from the dead.
Na Yesu alifufuka kutoka mauti.
And he was shown to the disciples.
Akaonyeshwa, akaonekana kwa wanafunzi wake.
And then later he was ascended to the heaven.
Baadaye akaenda juu mbinguni.
You know what he said to his disciples?
Unajua aliwaambia wanafunzi wake namna gani?
Not only Judea,
si Wayahudi tu peke yao,
but Jerusalem and Samaria, si and Judea, to the end of the world, preach the gospel.
Samaria, hadi mwisho wa dunia, hubirini injili.
Right?
Sivyo?
But you know the problem is, even though Jesus commanded his disciples to preach the gospel throughout the world, his disciples would not go out of the Jerusalem because they don't want to talk to Gentiles. Because they don't want
to
get dirty. They think that Gentile is dirty. That's what they have been following entire their life. Do you understand? No, there's a problem. In Mark Acts chapter 10, there's a person named Cornelius. And if you look at verse 1, it says, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called Italian band. Okay, it is Cornelius. He's a soldier. He's a centurion. And he's a Roman soldier. So is he chosen people or Gentile? Gentile, right? But the problem is, God wants Peter to preach the gospel to Cornelius. Because Cornelius did a lot of things for the Lord. And the Lord says, Lord thinks,
oh,
Cornelius did a lot of things for me. And I want him to receive salvation. I want one of my servants to go to Cornelius and preach the gospel. But the problem is, none of the disciples of Jesus would want to talk to Gentiles. You know why? Because
the
Gentiles are dirty. And they're supposed to eat with Gentiles. Because they are dirty. They are common. Because they are unclean. I'm not supposed to talk to them. I don't want to eat with them. Because they are unclean. Everyone,
wapendwa,
think about it.
Fikiria jambo hili.
You know, Jesus Christ died on the cross.
Yesu alikufa msalabani,
carrying all the people's sin.
Akibeba dhambi za watu wote.
You know, I want to open one Bible verse.
Nataka nifungue mstari mmoja wa Biblia.
You don't have to open, but please listen carefully.
Si lazima mfungue, lakini sikilizeni kwa makini.
First Peter,
Petero wa kwanza,
chapter 2, verse 24.
Petero wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24.
First Peter,
Petero wa kwanza,
chapter 2, verse 24.
Mlango wa pili mstari wa 24.
Okay, I'll read.
Nitasoma.
First Peter, chapter 2, verse 24.
Petero wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24.
It says,
maandiko yanasema hivi,
who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we belong, we being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes we are healed.
Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa.
You know, First Peter second chapter 2 verse 24 says,
Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24 sema namna hivi,
Jesus Christ,
Yesu Kristo,
with his own body,
na mwili wake yeye mwenyewe,
he himself,
yeye mwenyewe,
bear our sins.
Alibeba dhambi zetu.
Does it say that?
Je, maandiko yanasema namna hivyo?
Does it say that?
Maandiko yanasema namna hivyo?
Yes, right?
Ndio sivyo.
So Jesus,
Yesu Kristo,
carried,
alibeba
Cornelius sin on his own body.
Dhambi za Cornelio juu ya mwili wake pia.
So Peter think that Cornelius is dirty because he's Gentile.
Yeah, Peter anafikiri kwamba Cornelio ni mchafu kwa sababu yeye ni mtu wa mataifa.
But I want to ask you a question.
Lakini acha nikuulize swali mimi.
What about Jesus?
Na Yesu je?
What would Jesus think?
Yes, anaonaje?
Do you think that Jesus also think that Cornelius is dirty because he's Gentile?
Oh,
Cornelius, get away from me.
Hey, Cornelius, toka kwangu.
You're Gentile.
Wewe mtu wa mataifa.
You're unclean.
Wewe ni mnajisi.
I don't want to talk to you.
Sitaki niongee na wewe.
Do you think that Jesus would do that?
Je, unaonaje Yesu atafanya namna hivyo?
No.
La sivyo.
Why?
Kwa nini?
Because with his own body.
Kwa sababu na mwili wake mwenyewe.
It's not somebody else did for Jesus Christ.
Si mtu mwingine alifanya hivyo, bali ni Yesu mwenyewe.
But with his own body, he carried all Cornelius' sin.
Na mwili wake alibeba dhambi za Cornelio.
And he died on the cross
na msalabani,
and shed blood
damu yake,
and cleansed all the Cornelius sins.
Akatakasa dambi zote za Cornelio.
Isn't it?
Yes,
is it what it says?
That's
what it says, 1 Peter chapter 2, verse 24.
Na, Petero, wa
with his own body,
na,
himself bear our sins.
Ye, zetu.
Then what would Jesus say to Cornelius?
Yes, Cornelio.
No.
La.
Cornelius is not dirty.
Cornelio si mchafu.
He's not unclean.
Yes, inajisi.
How do you know?
Unajuaje.
Of course I know.
Na munajua.
How do you know?
Unajuaje.
Because
kwa sababu,
with my own body
na mwili wangu mimi mwenyewe,
I carried Cornelio's sin na in my bag
na libeba dambi ya Cornelio mgongoni mwangu,
and I carried the cross
nikabeba msalaba,
and died and shed blood for Cornelius.
Nikakufa nikamwaga damu kwa ajili ya Cornelio huyu.
Is that correct?
Je, ni ukweli?
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Then what would Jesus say?
Yesu atasema namna gani?
No, Cornelio is not clean.
Eh,
no, sorry. Cornelio is clean.
Cornelio ni msafi.
Oh, he is clean.
Yeye ni msafi.
Even though he's Gentile.
Ingawaje mtu wa mataifa.
I cleansed him.
Na nimtakasa.
That's what Jesus would say.
Yes, atasema namna hivyo.
But Peter,
lakini Petero,
had a different opinion.
Alikuwa na maono tofauti.
Because he's been following the rules.
Kwa sababu amefuata tu desturi yao.
He's been following the laws.
Amefuata sheria zao.
And according to the law,
kulingana na sheria,
Gentiles are all unclean.
Watu wa mataifa wote ni najisi.
You know, he's following
anafuata
the law,
sheria.
But who's greater?
Lakini nani aliye mkuu?
Is law greater or Jesus greater?
Je, sheria ni kuu ama Yesu ndiye mkuu?
You tell me.
Hebu mniambie.
Is Jesus greater?
Je, Yesu ndiye mkuu?
Or the law greater?
Ama sheria ndiyo kuu?
Yes.
Ndio.
Yes.
Ndio.
Jesus is greater.
Yesu ndiye mkuu zaidi.
If Jesus says he's clean,
Yesu akisema huyu ni msafi,
then no matter how much law says unclean,
haijalishi itasema kwamba huyu ni najisi kiasi gani,
clean or dirty,
yeye ni mchafu ama ni msafi.
Clean.
Msafi.
Right?
Sivyo.
Yeah. Peter did not know.
Lakini Petero hakujua.
Even though Jesus Christ died for Cornelius.
Ingawaje Yesu alikufa kwa ajili ya Cornelio.
Even though Jesus Christ died not only for the chosen people but also for the Gentiles.
Ingawaje Yesu alikufa kwa watu waliochaguliwa bali pia kwa watu wa mataifa.
But Peter does not see what Jesus did.
Petero haoni kazi gani Yesu alifanya.
But he only sees the law.
Kila wakati tu anaona sheria.
Yeah, Cornelius study.
Cornelio mchafu.
I cannot talk to him.
Siwezi kuongea na yeye.
So according to the Bible,
kulingana na maandiko,
one day God could talk to Cornelius.
Siku moja Mungu akanena na Cornelio.
Hey Cornelius.
Hey Cornelio.
Send your soldier and your servant to Joppa.
Tuma askari wako na watumishi wako waende Yafa.
There is a person whose name is Peter. And call him
umite,
and listen from him.
Usikilize kwake.
Oh, yes, Lord.
Na Bwana.
So Cornelius sent his servant and soldier.
Cornelio akatuma watumishi wake na askari wake.
While they're on the way,
walipokuwa njiani,
there's one work that God must do.
Kuna kazi moja Mungu anastahili kuifanya.
What is it?
Ni kazi gani?
Break down.
Avunje.
Peter's heart.
Moyo wa Petero.
Break down the law.
Kuvunja hii sheria.
And open up his eyes.
Nafumbue macho yake.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
So
kwa hivyo,
Peter was in trance.
Petero akapata kusinzia.
He was on the top of the house.
Alikuwa juu darini mwa nyumba yake.
He was praying.
Alikuwa naomba.
And he fell in a trance.
Akazimia.
This is very interesting.
Jambo hili linavutia.
All of a sudden,
na kigafla,
heaven opened.
Basi mbingu zikafunuka.
And a vessel came down.
Na chombo kikashuka chini.
Right?
Sivyo.
Let's read.
Hebu tusome.
If you see from verse 10.
Unapoangalia kuanzia mstari wa 10.
And he, if you verse 10, he is Peter, and he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance.
Akaumwa na njaa asana, akataka kula lakini walipokuwa wakiandaa roho yake ikazimia.
Right?
Sivyo.
And then verse 11. Okay. We are looking for Acts chapter 10, verse 11.
Tuangalie Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 11.
And so heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth.
Kuna mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pande zake nne
hata nchi. Peter was in trance.
Kwa hivyo Peter alikuwa amezimia.
And the heaven opened.
Mbingu zikafunuka.
And the big vessel with the four corners knit.
Chombo kikubwa kikashuka kimeshikwa katika pembe nne.
It's coming down.
Kikashuka chini.
Right?
Sivyo?
Are you following me?
Je, mnanifuata?
Yeah?
Mnafuata?
So far so good.
Paka saa hizi sawa?
Okay, don't lose me, okay?
Msinipoteze sivyo?
You have to follow me.
Mnifuate sivyo?
Then what?
Basi baadaye nini?
What's inside?
Basi ni kitu gani kilikuwa ndani?
If you look at verse 12.
Unapoangalia mstari wa 12.
Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth and wild beasts and creeping things and the fowl of the air.
Ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani.
This one I have to explain to you.
Lazima niwaelezee jambo hili.
Inside of the best vessel,
katika hiki chombo,
there's a four-footed beast.
Kuna wanyama wa miguu minne,
right?
Sivyo?
Creeping things on the earth.
Vitu vitambavyo chini,
right?
Sawa.
And the wild beast.
Na ndege na wanyama wa mwituni.
And then fowl of the air.
Na ndege wa angani.
So it doesn't say which animal is in it.
Hawasemi ni wanyama wa aina gani.
But there's a four-footed beast.
Wanyama wa miguu minne.
Fowl of the air.
Hata wanyama wa angani.
Which sounds like a chicken, right?
Ni kana kwamba kuku sio.
And then what else?
Na vitu gani vingine?
Creeping things.
Vitu vitambavyo.
What's creeping things?
Vitu vitambavyo ni gani?
Maybe lizard.
Labda mchuzi.
I don't know, maybe snake.
Labda nyoka.
Right?
Sivyo.
And two wild beasts.
Na hawa wanyama wa mwituni.
I don't know. Maybe.
Sijui labda.
Maybe lion. I don't know.
Labda kama simba.
The wild beast.
Lakini wanyama wa mwituni.
We don't know what's inside.
Hatujui ni kitu gani.
But we know what it kinds.
Lakini tunajua ni aina gani.
And God said to Peter.
Na Petero alimwambia. Mungu akamwambia Petero.
If you look at verse 13.
Ukiangalia mstari wa 13.
And there came a voice to him, rise. Peter, kill and eat.
Kisha sauti ikamjia kusema ondoka Petro uchinje ule.
Okay, do you are you following me?
Je, mnafuata?
Peter was praying.
Yes, Peter alikuwa naomba.
Vessel came down.
Chombo kimeshuka chini.
Inside the vessel.
Ndani ya chombo.
Four footed beasts.
Wanyama
things of the
earth. Wa miguu minne vitu vitambavyo.
Wild beasts.
Wanyama wa mwituni.
And fowls of the air.
Na wanyama wa angani.
And then there's a voice.
Na kukakuwa na sauti.
What the voice said?
Sauti ilisema namna gani?
Hey Peter.
Peter.
Kill,
uwa, uchinja,
and it.
Chinja ule.
Okay.
Sawa.
Are you following me?
Je, mnafuata?
Yeah.
Ndio.
Important thing is.
Jambo muhimu ni hili.
Next verse.
Mustari unaofuata.
Verse 14.
Mustari wa 14.
Okay, I'll read from verse 13.
Nasoma kwanza mustari wa 13.
And there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat.
Kisha sauti ikamjia kusema ondoka Petro uchinje ule.
Okay, that's what the Lord says.
Bwana alimwambia namna hivyo.
And then what the Peter says, 14.
Petro anajibu namna gani 14.
But Peter said, not so Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean.
Kini Petro akasema hasha Bwana kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.
No, God says, Peter, eat it.
Mungu anamwambia achinje ale.
You know what the Peter said?
Unajua Petro anasema namna gani?
La. I'm not eating this.
Sikuli vitu hivi.
No way.
Haiwezekani.
God, I'm not eating this.
Mungu sitakula vitu
hivi. I've never eaten common or unclean.
Sijakula vitu hivi ambavyo ni najisi vitu kama hivi.
I don't know about what Kenyan people like to eat.
Sijui ni kitu gani wa Kenya wanapenda kula.
Do you like chicken?
Je, mnapenda kula kuku?
Yes?
Ndio.
Yes, right?
Ndio, sivyo.
Yeah.
Ndio.
But is there a Kenyan clean food and unclean food?
Je, kuna chakula najisi na chakula safi hapa Kenya?
Yes.
Ndio.
I don't know about Kenya, so I'm not asking you a question anymore.
Sijui kuhusu Kenya kwa hivyo sitauliza maswali tena.
Because that only make me confused.
Nitachanganyikiwa tu peke yake.
I'm Korean, so I'll talk about Korea.
Mimi mkorea nitaongea kuhusu nchi ya Korea.
Korean people.
Watu wa Korea.
Literally, we can eat almost everything.
Wanaweza kula karibu kila kitu.
I didn't say everything. I said almost everything.
Sijasema kila kitu lakini karibu kila kitu.
Okay.
Sawa.
We eat cow.
Tunakula ng'ombe.
Oh, it's dinner time. I'm hungry, right?
Kati wa chakula cha jioni sasa mna njaa sio?
We eat pork.
Tunakula nguruwe.
We eat chicken.
Tunakula kuku.
And then we eat many things else.
Tunakula vitu vingine zaidi.
Right?
Sawa.
Many other things.
Mambo mengine tunakula.
Some people eat snakes.
Watu wengine hukula nyoka.
You know, one time I came to Kenya.
Kuna wakati nikuja hapa Kenya.
I went to some restaurant.
Nikaenda katika mkahawa fulani.
And they serve
wakatupatie chakula
crocodile meat.
Nyama ya
crocodile.
Ya mamba.
Mamba.
Nyama ya mamba.
Yeah. They serve crocodile.
Wana chakula ya mamba.
Have you ever eaten crocodile?
Chakula mamba?
Na?
La?
But I didn't eat in Korea, I ate in Kenya.
Siku kula chakula hiyo Korea nilikula hapa Kenya.
So I asked the waitress.
Nikauliza waliokuwa wanatupatia chakula hiyo.
I want to eat Simba.
Nataka nikule Simba.
And then she said, no.
Akasema la.
You cannot eat Simba.
Huwezi kukula Simba.
It's illegal.
Si halali.
If you kill lion, you're going to go to jail.
Ukimua Simba, utapelekwa gerezani.
Okay.
Sawa.
In that restaurant,
katika mkahawa huo,
they serve
wanapeana chakula
zebra.
Nyama ya pundamilia.
Have you ever eaten zebra?
Shawahi kula pundamilia?
Tastes like a beef.
Inaonja kama nyama ya ng'ombe.
And they serve ostrich.
Wanakupatia nyama ya mbuni.
The ostrich tastes like a meat too.
Mbuni pia
red meat.
Inaonja kama nyama tu.
You know, Kenya people,
wa Kenya,
you don't say, oh, this is dirty, this is clean. You don't say that.
Hamsemi kwamba hii ni chafu na hii ni safi.
You just see it and you just don't eat.
Unaona tu na hukuli.
Right?
Sivyo.
So as Korean people,
wa Korea wako namna hivyo pia.
So as the rest of the people in the world,
na watu wa dunia wako namna hivyo pia.
But the Jewish people,
lakini watu wa Yahudi,
those Jews,
hao wa Yahudi,
they have a law for what they eat and what they not supposed to eat. Wanasheria
chakula wanakula na ile ambao hastahili kukula.
I'll tell you a little bit.
Niwaambie tu kiasi kidogo.
It's in Leviticus chapter 11.
Imeandikwa katika mambo ya Walawi mlango wa 11.
If you want to open, you can open.
Ukitaka kufungua unaweza fungua, usipotaka unaweza kuacha pia.
But you can just listen from me.
Lakini unaweza kusikia kwangu.
About meat.
Kuhusu nyama.
Like a four-footed beast.
Kama wanyama wa migumine.
No, there's two things has to be meet the requirements.
Kuna masharti mawili.
First thing,
shariti la kwanza,
the animal should chew the cud.
Huyu mnyama lazima kuwe anacheua.
Okay?
Sawa.
You know what chewing cud is?
Unajua kucheua ni nini?
You know, have you seen cows?
Ushawahi kumtazama ng'ombe?
Even though he's not eating, his mouth is keep moving, right?
Ingawaje na akuli mdomo wake unazidi tu kucheua.
As if like he's chewing the gum.
Ni kama tu anaendelea kukula gum.
But the cow has a stomach, so it brings up the food and he chew the cud and then he bring back and brings up, bring it back.
Huyu ng'ombe ana tumbo, anarudisha chakula mdomoni, anakicheua, anakimeza, anarudisha chakula hiyo, anairudisha tena ndani yake.
You know what I'm talking about, right?
Naelewa nasema kitu gani, sio?
So the animal has to chew the cud.
Huyo mnyama lazima kuwa anacheua.
And then the second thing is,
na sharti ya pili,
the food, the hoof must be divided.
Kwato lake lazima liwe limegawanyika.
Okay?
Sawa.
So if the animal has to chew the cud and then hoof is divided, that's a clean animal.
Kama mnyama na cheua na kwato lake limejigawa hivi ni mnyama safi.
For example,
kwa mfano,
pig,
nguruwe.
Pig,
nguruwe huyu,
the food is divided.
Ya kwato lake limejigawa hivi.
Right?
Sawa.
But
lakini
it doesn't shoot cut.
Hacheui.
Then pig,
huyu nguruwe,
a clean animal.
Ni mnyama najisi.
Okay?
Sawa.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
How about camel?
Na ngamia je?
You know camel?
Je, mnajua ngamia?
Camel, it chews the cud.
Huyu ngamia anacheua.
But
lakini,
have you ever seen camel's hoof?
Mshawahi kuona kwato lake?
It's not divided, it's one.
Kwato lake halijagawanyika, ni kama tu mviringo.
Clean or unclean?
Mnyama huyo najisi au safi?
Unclean.
Najisi.
You're a very good student.
Wanafunzi wazuri ninyi.
Right?
Sawa.
Okay, so do you know unclean animal and clean animal, right?
Unajua kuhusu wanyama najisi na wanyama safi.
So cow is clean animal.
Ng'ombe mnyama safi.
Because it hoof is divided.
Kwa sababu kwato lake limegawanyika.
And it chews the cud.
Na anacheua pia.
And then about the fish.
Na kuhusu samaki.
There's also law for the fish.
Kuna sheria kuhusu samaki pia.
Fish must have scale.
Huyu samaki lazima kuwe na magamba.
And the fish must have fin.
Lazima pia kuwe na fins.
You have to have two things.
Lazima kuwe na sharti mbili.
Then you are clean.
Na awe msafi, na awe msafi.
What fish do you like?
Yaani samaki gani umpenda wewe?
I like all the fish.
Napenda samaki wote mimi.
Have you ever heard about tuna?
Je, mshawahi kusikia samaki anaitwa tuna?
Yes?
Ndio.
Tuna?
Tuna huyu.
No?
Hamjai msikia?
Yeah, tuna.
Huyu samaki anaitwa tuna.
Unclean animal.
Ni mnyama najisi.
Because tuna has a fin.
Huyu tuna ana fins.
But tuna doesn't have scales.
Lakini hana magamba.
Right?
Sawa.
So in Leviticus chapter 11,
katika mambo ya Warumi mlango wa 11,
God commanded everything
Mungu aliamuru kila kitu
to the Israel people.
Kwa wana wa Israeli.
Okay, this is clean.
Hawa ni wasafi.
And this is unclean.
Hawa ni najisi.
And this is clean.
Hii ni safi.
And this is unclean.
Hii ni najisi.
So in Leviticus chapter 11,
katika mambo ya Warumi mlango wa 11,
God told everything which is clean and which is unclean.
Mungu aliwaambia kitu gani? Vitu vyote ambavyo safi na vile ambavyo ni najisi.
And everyone,
na wapendwa,
Peter has been like conducted by the law.
Yeah, Petero huyu anaongozwa na sheria.
And then he's been followed all his life from the law.
Maisha yake yote alikuwa anaifuata hii sheria.
Oh, this is clean animals I can eat.
Ah, huyu mnyama safi naweza kumkula.
Oh, this is unclean animal I'm not supposed to eat.
Huyu najisi sistahili kumkula.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
But now,
lakini sasa,
let's go back to Acts chapter 10.
Turudi katika Matendo ya Mitume mlango wa 10.
What happened?
Mambo gani hapa?
Big vessel came down.
Chombo kubwa kimeshuka chini.
Full fury pains. Creeping things, falls of the air,
wanyama
and the wild beasts.
Vitu vitambavyo na wanyama wa mwituni, wanyama wa angani.
So we don't know.
Hatujui.
And God said to Peter.
Na Petro, Mungu akamwambia Petro.
Eat.
Chinja ule.
Looks delicious, right?
Inaonekana tamu, sivyo?
Eat it.
Ebu kula.
What the Peter said.
Petro anasema namna gani?
No.
La.
No.
La.
God, I cannot eat this.
Siwezi kula vitu hivi.
I have never eaten this such unclean animal.
Sijawahi kula hivi vitu ambavyo ni najisi.
So everyone,
wapendwa,
we don't know what's inside of the vessel.
Unajua ni vitu viko ndani ya chombo hiki.
But we know whether they are clean or unclean.
Lakini tutajua kwamba ni vitu safi au najisi.
Right?
Sawa.
Are they clean animal or unclean?
Je, ni vitu hao ni wanyama safi au najisi?
Clean or unclean?
Ni safi au najisi?
Unclean, right?
Najisi, sivyo?
Peter said, no.
Petro sema la.
I cannot eat this.
Siwezi kula vitu hivi.
God, I'm hungry.
Mungu mimi na njaa.
But I cannot eat this animal.
Lakini siwezi kula wanyama hawa.
Because they are unclean.
Kwa sababu ni wachafu.
You know?
Unajua?
Very important verse is next verse.
Mustari wa maana ni ule unaofuata.
When I read, you have to follow with your eyes.
Na lazima ufuate na macho yako.
Acts chapter 10.
Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Verse 14.
Mustari wa 10 na 4.
I'll read from verse 14, okay? From the Peter.
Soma kwanza mstari wa 10 na 4.
But Peter said, not so Lord,
akasema,
for I have never eaten anything that is common or unclean.
Kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.
Okay, Peter said this, right?
Peter sema mambo haya, sio?
And the verse 15 is very important.
Mstari wa 15 ni wa maana kabisa.
And the boy speak unto him again the second time, what God hath cleansed that called not thou common.
Sauti kamjia mara ya pili kamwambia vilivyo takaswa na Mungu usiviite wewe najisi.
The verse came down.
God
said to Peter, eat it.
Munga kamwambia Petero achinje na ale.
No, I cannot eat.
Akasema la siwezi.
I cannot eat those unclean animals.
Siwezi kula wanyama najisi.
And you know what God said?
Munajua Mungu alimwambia namna gani?
Don't say unclean.
Usiseme najisi.
What I cleanse.
Vita ambavyo nimetakasa.
You know, this is really important.
Jambo hili ni muhimu kabisa.
You know why?
Munajua ni kwa nini?
The word it says cleanse.
Nemre sema kwamba alitakasa.
What is cleanse mean?
Ni kitu gani kinachonitakasa?
You cleaned it, right?
Na ni kitu ambacho umetakasa.
Right?
Sawa.
So there's a cup.
Kuna kikombe hapa.
I cleansed it.
Nimekitakasa.
What does that mean?
Basi inamaanisha namna gani?
Yes, it was dirty.
Kilikuwa kichafu ndio.
But I cleansed it.
Lakini nimekisafisha.
Now it's clean.
Sasa kimekuwa safi.
You say I cleansed it.
Utasema nimekitakasa.
Am I right?
Jinasema ukweli?
You cannot clean something that is already clean.
Uwezi ukasafisha kitu ambacho kiko ni kisafi tayari.
Am I right?
Jinasema ukweli.
So God says.
Yeah, Mungu alisema.
Hey Peter, don't say those are common or unclean.
Petero sema kwamba vitu ni vichafu au najisi.
Because I cleansed it.
Kwa sababu nilivitakasa.
So what does that mean?
Inamaanisha namna gani?
Yes, like you said, you were dirty.
Kama ulivyosema ilikuwa vichafu.
But I cleansed it.
Lakini nilivitakasa.
So don't say it's dirty, it's clean now.
Kama ni vichafu vimeshatakaswa tayari.
Everyone, I would like to ask you one more question.
Wapendwa, acha niulize swali lingine moja zaidi.
Those are originally dirty, unclean animals.
Yeah, wanyama walikuwa najisi mwanzoni.
Right?
Sivyo.
But
lakini,
if God cleansed those animals,
Mungu kama aliwatakasa wanyama hawa,
what happened?
Je, wanakuaje?
God said, oh, I'm sorry, I cannot do it.
Ah, Mungu anasema samahani siwezi kufanya jambo hili.
No?
Jana atasema namna hivyo.
If God cleansed this animal,
kama Mungu ametakasa wanyama hawa,
are they cleansed?
Je, wametakasika?
Yes?
Ndio.
I want to hear from you.
Nataka nisikie kwenu.
Yes.
Ndio.
If God cleansed it.
Kama Mungu ametakasa.
Yes, it's dirty animal.
Naam, hao wanyama walikuwa wachafu.
If God cleansed it.
Mungu akiwatakasa.
Are they clean?
Je, wamekuwa safi?
Yes.
Ndio.
So God is telling Peter.
Hivyo Mungu anamwambia Petero.
Peter.
Petero.
I cleaned it.
Nimeshawatakasa.
It's clean animal.
Ni wanyama wasafi hao.
I cleansed it.
Nimewatakasa.
Eat it.
Wakule.
You know what Peter said?
Unajua Petero sema namna gani? Chafu wa wanyama.
I cannot eat it.
Siwezi kukula.
I cannot eat.
Siwezi kukula.
Pure eat.
Petero kula.
I cleansed it.
Nimewatakasa.
I cannot eat.
Siwezi kula.
You know what happened?
Unajua ni mambo gani?
God said to three times.
Mungu alimwambia mambo hayo mara tatu.
But Peter did not eat.
Lakini Petero hakukula.
So this vessel,
chombo hiki,
was ascended,
kikachukuliwa juu. Tena juu angani.
You know why?
Unajua ni kwa nini?
Is this recorded in the Bible?
Kwa nini mambo haya yameandikwa katika Biblia?
God was just talking to Peter.
Mungu alikuwa ananena na Petero.
It doesn't have to be recorded in the Bible.
Si lazima jambo hilo neno katika maandiko hapa.
God is not only telling Peter.
Lakini Mungu anaongea na Petero tu peke yake.
But all of you who are sitting here.
Bado anaongea na ninyi wote ambao mmeketi hapa jioni ya leo.
Amen.
Amen.
What is God telling us?
Mungu anatuambia namna gani?
Amen. Was God referring to those animals? Yes. It could be. But what else God was referring? God was referring Cornelius too, right? Hey, I cleansed Cornelius. Don't say he's unclean just because he's Gentile.
With
myself, I bear his sin. And I cleansed him. I cleansed Cornelius. Don't say Cornelius is unclean. Am I right? Is that everything?
Je, hilo ni kila jambo.
One more.
Jambo zaidi.
God is speaking to your heart.
Mungu ananena na moyo wako.
That's why it is recording the Bible.
Ndio sababu maandiko haya kwa katika Biblia.
And now we are reading it.
Na tunasoma maandiko haya.
Many people.
Watu wengi.
There's a two thing that you can look up.
Kuna mambo mawili unaweza kuyatazama.
One is the law.
Kumoja ni sheria.
And one is the work of Jesus Christ.
Na mwingine ni Yesu Kristo.
If you look at the law,
ukitazama sheria,
Cornelius is dirty.
Cornelio ni mchafu.
If you look at the law,
ukitazama sheria,
those animals are dirty.
Hawa nyama ni najisi.
Right?
Sivyo.
But
lakini,
if you look at Jesus Christ,
ukitazama Yesu Kristo,
Cornelius is dirty.
Cornelio jeni mchafu.
No.
La.
He's clean.
Ye msafi.
If you look at Jesus Christ,
kitazama Yesu Kristo,
are these animals dirty?
Je, wanyama ni najisi?
No.
La.
They're clean.
Wao wametakasika.
By God cleansed them.
Mungu aliwatakasa.
What about you?
Na wewe je?
There's a two way to look at you.
Kuna njia mbili za kujiangalia mwenyewe.
One.
Njia moja.
One way is by law.
Ni kukuangalia kupitia sheria.
By law.
Kupitia sheria.
You are unclean.
Wewe najisi.
By law.
Kwa sheria.
You are sinners.
Wewe ni mwenye dhambi.
By law.
Kwa sheria.
You are dirty sinners.
Wewe ni mchafu, mwenye dhambi chafu.
But what about through the Jesus Christ?
Lakini iko namna gani kupitia Yesu Kristo?
What about through Jesus Christ?
Inakuwaje kupitia Yesu Kristo?
Are you dirty?
Je, wewe ni mchafu au ni msafi?
Amen.
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 Are you dirty or clean?
Je, wewe mchafu au msafi?
According to the law,
kulingana na sheria,
you are all commit sin,
ninyi wote mnatenda dhambi,
and came short of glory of God,
mmepungukiwa na utukufu wa Mungu.
So you are all dirty people,
ninyi wote watu walio wachafu,
like these animals,
kama wanyama,
like Cornelius,
kama Cornelio.
But through Jesus Christ,
lakini kupitia Yesu Kristo,
through the Jesus Christ,
kupitia Yesu Kristo.
Are you still dirty?
Jewe bado mchafu?
Are you still unclean?
Bado najisi wewe?
No!
La!
Right?
Sivyo.
Through Jesus Christ.
Kupitia Yesu Kristo.
You know what Jesus Christ said?
Ndio Yesu anakuambia namna gani?
With my own body.
Ebu amini katika mwili wangu.
With my own body.
Na mwili wangu mwenyewe.
I bear your sin.
Nalibeba dhambi zako.
And I crucified on the cross.
Na nikasulubiwa msalabani.
I shed blood.
Nikaimwaga damu yangu.
I with my own body.
Na mwili wangu mwenyewe.
I bear Wimana person, Wimana sin.
Nalibeba dhambi za mchungaji Wimana.
With my own body.
Na mwili wangu mwenyewe.
I bear the brother who's sitting in the front sin.
Nalibeba dhambi za huyu ameketi hapa mbele.
Right?
Sawa.
With my own body,
na mwili wangu mwenyewe.
I bear your sin.
Nalibeba dhambi zako.
I bear your sin.
Nalibeba dhambi zako.
I bear your sin.
Nalibeba dhambi zako.
And crucified on the cross.
Nikasulubiwa msalabani.
And shed blood.
Nikaimwaga damu yangu.
And I cleansed you.
Nikakutakasa.
Amen.
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 God is telling us.
Mungu anatuambia.
God is telling me.
Mungu ananiambia.
God is telling Reverend Wimana.
Mungu anamwambia Reverend Wimana.
And God is telling all of you who are sitting here.
Mungu anawaambia ninyi wote ambao mmeketi hapa mbele.
What is his message?
Ujumbe wake kwako ni gani?
Do not call common or unclean.
Usiite kitu chafu au najisi.
That I cleansed.
Kitu ambacho nishakitakasa.
I cleansed you.
Nishakutakasa wewe.
Which is bigger?
Ni kitu gani kilicho kikubwa?
Law?
Je, ni sheria au ni Yesu Kristo?
Yes, Kristo.
Jesus Christ.
Is right?
Je, ni ukweli?
Jesus Christ is much bigger than the law.
Yesu Kristo ni mkubwa zaidi kuliko sheria.
Law says you're a sinner.
Sheria inasema ni mwenye dhambi.
But not Jesus Christ.
Lakini si Yesu Kristo.
Jesus Christ cannot say that.
Yesu Kristo hawezi kusema jambo kama hilo.
Right?
Sawa.
Because
kwa sababu
he use his own body.
Yeye aliuchukua aliutumia mwili wake.
He bore your sin.
Alibeba dhambi zako.
And with his own self took your sin to the cross.
Na yeye mwenyewe akabeba dhambi zake hadi msalabani.
He did with his by himself. How can he say you are unclean?
Alifanya jambo hili yeye mwenyewe atasemaje kwamba wewe ni najisi bado?
You gonna look at the law like Peter?
Je, atatazama utatazama sheria kama Petero?
Are you?
Je, utatazama sheria kama Petero?
I'll ask you one more time.
Nataka niwaulize mara nyingine tena.
Is Cornelius Gentile?
Je, Cornelio ni mtu wa mataifa?
Yes.
Ndio.
Yes, right?
Ndio, sio?
Yeah, he's Gentile.
Naam, yeye mtu wa mataifa.
Is Cornelius dirty?
Je, Cornelio ni mchafu?
No.
La.
Why?
Kwa nini?
Cuz Jesus cleansed him.
Sababu Yesu alimtakasa.
Right?
Sawa.
Right?
Kweli?
But Peter,
lakini Petero,
did not see Cornelius through Jesus Christ.
Hakumuona Cornelio kupitia Yesu Kristo.
But he saw Cornelius through the law.
Alimuona Cornelio kupitia sheria.
That's all his dirty and common.
Anasema huyu najisi huyu mchafu.
You understand?
Je, mnaelewa?
What about those animals?
Na wanyama je?
Can those animals chew the cud?
Je, wanyama wanaweza kucheua?
Can those animals who be divided?
Je, wana kwato limegawanywa?
No.
La.
But are they clean or unclean?
Lakini je, wao ni najisi au ni wasafi?
Clean.
Safi.
Why?
Sivyo.
Because God cleansed them.
Kwa sababu Mungu aliwatakasa.
What is bigger?
Kitu gani kubwa?
Work of God?
Je, ni kazi ya Mungu?
Or the law?
Au sheria?
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Right?
Kweli.
The last questions.
Swali la mwisho kwangu.
What about you?
Na wewe je?
Did you commit sin?
Je, umetenda dhambi?
Yes.
Ndio.
Raise your if you have never committed sin.
Inua mkono kama hujawahi tenda dhambi maishani mwako.
Thank you.
Asante sana.
You know, there was a lying contest.
Kwa sababu kulikuwa na mashindano ya uongo.
And one guy won.
Na mtu mmoja akapata kushinda mashindano hayo.
So first prize.
Akapata tuzo la kwanza.
So they asked him.
Wakamuuliza.
What did you say?
Ulisema nini?
To win the first prize. Oh, I just say I never lied in my life. So he won the first prize. Did you all commit sin? Yes. So through the law, you are unclean.
Kupitia sheria ningi ni wachafu.
Is that correct?
Je, ni ukweli?
But, lakini. Are you clean or unclean?
Je, msafi au najisi?
Raise your hand if you think that you are clean.
Inua mkono kama unaona kwamba wewe ni msafi.
Amen.
Amen.
Why?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini?
So Jesus Christ shed his blood.
Yes, alimwaga damu yake.
And he died for you.
Akakufa kwa ajili yako.
Amen.
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 Yes.
Ndio.
Through Jesus Christ.
Kupitia Yesu Kristo.
You are clean.
Wewe umekuwa msafi.
That's why I read verse one more time.
Ni sababu nasoma mstari mwingine mara nyingine tena.
And the voice speak unto him again. Sauti the second time.
Ikamjia mara ya pili.
What God had cleansed. Call not thou common.
Vilivyotakaswa na Mungu usivite tena wewe najisi.
Don't call it common.
Usivite najisi.
That are cleansed.
Vita ambavyo vimetakaswa.
Are you cleansed by Jesus Christ?
Je, umesafishwa na Yesu Kristo?
Did Jesus Christ shed his blood on the cross?
Je, alimwaga damu yake msalabani Yesu?
Yes.
Ndio.
Yeah, are you cleansed through the blood of Jesus Christ?
Je, umetakaswa kupitia damu ya Yesu Kristo?
Are you
washed in the blood?
In the blood, right?
Sawa.
Have you ever? Do you know this song?
Je, mnajua wimbo huu?
Are you washed?
Je, umeoshwa?
Are you cleansed?
Je, umetakaswa?
Did Jesus do it?
Je, Yesu alifanya mambo hayo kwako?
Amen.
Amen.
The Bible says.
Biblia inasema mambo hayo.
Don't call dirty. Don't call common.
Usiite vitu vichafu au najisi.
That are cleansed.
Vita ambavyo nimevitakasa.
Right?
Sawa.
Jesus cleansed us.
Yes, alitutakasa.
Let's read one more verse. First Peter chapter 2, verse 24. It says, whose his own self bear our sins in his own body on the tree. What the First Peter says? Jesus Christ.
Yesu Christo.
Himself.
Yeye mwenyewe.
Right?
Sawa.
He bore our sin.
Alibeba, alichukua dhambi zetu.
With his own body.
Katika mwili wake.
Right?
Sawa.
Is that what he says?
Je, maandiko yanasema namna hivyo?
If Jesus did,
kama Yesu alifanya hivi,
then what would Jesus say to you?
Basi Yesu atakwambia namna gani?
Yes, you commit sin.
Naam, unatenda dhambi wewe.
And you are dirty.
Naam, wewe ni mchafu.
But with my own body,
lakini na mwili wangu mimi mwenyewe,
I bore your sin.
Nalibeba dhambi zako.
And I cleansed you.
Nilikutakasa.
Amen.
Amen.
Do you believe that?
Je, unaamini huo ukweli?
Do you believe that?
Unaamini huo ukweli?
Thank you very much.
Asanteni sana.
I will continue.
Nitazidi kuendelea.
Tomorrow morning.
Ifikapo kesho asubuhi.
Please be here.
Tafadhali kueni hapa.
Okay, so we can share more word of God as well as heart of God.
Shikeni neno la Mungu pamoja na moyo wa Mungu.
Do you believe that?
Je, mnaamini hayo?
What's bigger?
Kitu gani kubwa?
Law or word of God?
Sheria au kazi ya Mungu?
Of course.
Naam.
What's bigger?
Kitu gani kubwa?
Law or work of God?
Sheria au kazi ya Mungu?
Yes.
Naam.
What's bigger?
Kitu gani kubwa?
Law or Jesus?
Sheria au Yesu?
Are you going to follow the law?
Je, utafuata sheria?
Or are you going to follow Jesus?
Au utamfuata Yesu?
Yes, right?
Ndio, sio?
Amen.
Amen.
Okay, let us pray.
Tutaomba.
Dear Heavenly Father God, we thank you that you gave us precious word tonight.
Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana umetupatia neno la thamani jioni ya leo.
Father God, even though we are weak and lack,
Baba ingawaje sisi wapungufu na wadhaifu,
we thank you that you spoke through our hearts.
Tunashukuru kwa sababu umenena na moyo wetu.
Father God, today we share your heart.
Baba leo tumeshirikiana kuhusu moyo
wako. The law says we are dirty and uncommon.
Sinasema kwamba sisi wachafu na najisi.
But your word clearly clarifies.
Lakini neno lako limeshuhudia wazi wazi.
That we are cleansed.
Ya kwamba tumetakaswa.
Dear Father God, we believe it.
Baba, tunaamini ukweli.
All of us who are here,
sisi wote ambao tulio hapa,
dear Father, we decide to believe your word.
Baba, tumeamua kuliamini neno lako.
Don't let us look at the word.
Usiruhusu tuitazame sheria tena.
But let us follow your works.
Bali uturuhusu tufuate kazi yako.
Father God, we thank you.
Mungu Baba, tunakushukuru.
That you came here 2000 years ago.
Ulikuja hapa duniani miaka
2000 iliyopita. Your own body.
Na mwili wako wewe mwenyewe.
With yourself.
Wewe mwenyewe.
You bore our sin.
Ulichukua dhambi zetu.
We thank you that you shed your precious blood.
Tunashukuru kwa sababu ulimwaga damu yako ya thamani.
And we thank you that you cleansed us.
Tunashukuru kwa sababu ulitutakasa.
And dear Father, we thank you that you revealed your heart to us.
Tunashukuru kwa sababu umedhihirisha moyo wako kupitia sisi.
Father God, we praise your name.
Baba, tunaitukuza jina lako.
We glorify you.
Tunakutukuza Baba.
And I pray in the name of Jesus Christ.
Tunaomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Asanteni sana.